battered and bruised. So I sold my heart to the junk man, and I'll never fall in love again. Oh, I sold my heart to the junk man, and I'll never, ever fall in love.
Oh, baby, I, 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 I Thank you, that was for my queen. Because I thought I'd never fall in love again until I met my queen. You know?